Exclusive from Zen.
Gotcha, got it.
Bare fit on this one.
104.
Mag 4-4. Drums, yo uno. Talk to him.
Ka crush busy kalen stati burada. Covid mana lemo na mo new lover. Alo tafia mpwile eka da zanaza. Chiko la boko ndua nina mulaza. Shingila baba shidi sheshesu. Keka imepo shala pwile kefi.
Esno kolo suti ya kuteki. Foshile ingila febale mfuwa ya kuteki.
Legendi kalusha the great. Na mafanzi tabalusa dipeti.
Ndombolo chikanga mbushe leleti. That's why kumbe chapo techulu sebeti.
Awe, ketu ya zilego kuna kuwa.
Awe,
ketu ya zilego kuna kuwa.
Kembo jetia ya sewaka.
Awe, ketu ya zilego kuna kuwa.
Uka lidi kujemo kwa titiki taka.
Muma nylon covers. How can they delay that the Mylon brothers? Kabubu na mawela, ulutumi na mafela. King Buga na uno pawulila vetowela.
Vibiongo te fia simpondela. So jombo kwa tela simpondela. Katechi best na patalinga ninja. She likes to fit in kapa kalinga linga. Awilo,
awilo lo dandi kale. Vena kanda bongo na pepe kale. Agusi mavele loketo ya mbongo. Pumpumi na dansi watambo mulongo.
Wango lupungu ni song, yes. Eko sefintu lupungu lapa kongo. Nakati, ninole ipa ya faras the song goes. Imamu leme na mamanas ni kongo.
Galakata pa mikoshi ya filuana. Chila fwayo kupuko mupando wa filuani. Senda, just be careful what you wish for. I can't even brag, what the hell am I rich for?
Awe, awe, netu ya selevo kuna kuma.
Music Alfred Tennant, Mr. Ngulube, Spark Smiling, Lawrence Molina,
Mr. Kelvin Countdown, this one,
Biggie Man Ishinatash,
Oscar Oskido,
Mosfiros,
Mose Dima.